Pretty M official.
Hey, your ropes.
Nani ne maninga tagenda. Gela ne maninga tamekwa. Na yako wava watata denda pai. Oh no, no. De wanko wa chipo denetia. Wansa kata lavu miko. Mubongo choka wakati musenta pai. Oh no, no. Katimpuli ya dia wazidia. Watu alire jinducho. Ndi uo chanchone chukulo. Salute you my general. Why you drive me crazy? Oh na na. Wali nyambia baby. Eya joli wala. Why you drive me crazy? Oh na na. Wali nyambia baby. Eya joli wala. Kosemfa nemela tsichataga ah tumula keno fako twenda jana tera yamba dumune bisolo bicha kundia koma kusimo choka nawe sika sente koma odia. Why you drive me crazy on and na olimfisa wali nyambia baby eya joli wala. Kuba chivoko kwa tamanya nkola vichelio. Nkula vila mbiloto yangu watu vereno. Naline maninga tagendo. Ngena ne maninga tamekwa. Na yako wava watata genda pai.